matatizo, nifanye nini huyu bwana anisikie? Jamani huyu bwana si bwana ila matatizo, unipa talaka hataki na kujirekebisha wewe.
Bwana yego wewe bwana,
nikumwambie
yao anavyosema. Bwana yego wewe bwana,
nikumwambie
kama umeshindwa bwana tuambie yoyo.
Mgaba na kijana usimfanye hivyo, umchakaza paniki, ujirekebishe mwanangu.
Thank you. Thank you.